bụ Francis Mmadụ Abuchi onye ọma bili na ezi nwa Obika eji anya bili. Francis Obika. Obika eji anya. Obika eji anya onye ọma Dennis Obili. Francis onye ọma bia. Mmadụ Abuchi n'ịdị mma nọ. Okwu na onume ekele omenive one nọrọ ugbo managing director Destiny Super Market, Destiny Super Market na South Africa. Ezienu honorable Ugochukwu Nwobi Chinyelugo one Lenugu Kunomoro DRO Robin Branch I Chief Seru Yaku Nozobu. Chukwu de Iwilo. Provost Robin Branch. Chief Sir. Seru Yaku Nozobu one. Onyoga Delemo. Dezenu Chukwu de Udemba. Esu Udemba one. Member Disciplinary Committee Robin Branch. Semeka Obodike onye ọma Dennis Obili. Ezi nwa Obodike Odogwu n'ịdị mma nọ. Prince Emeka onye ọma Dennis Obili. Member Robin Branch ebia onye ọma Dennis Obili. Chief Theophilus Ajamma. CEO Ajamma Holdings Pty. Isiaka Nwanyigo of Achala Kingdom. Member Robin Branch. Honorable Patrick Anasudu. Igwe Akunuba na Universe. Member Robin Branch. The Zenu High Chief Obinna. Ezi nwa Mgbemina. Owele Nebenato na Nne Wizard Local Government. Obi Val. Gas Pty. Robin Branch. Kosmasi Onwuka Ike Onyeoma Dennis Obilinu. Ezi nwa Nwuka Ike Onyeoma Gaba N'iru N'uche Ijoke N'ekwunyele Iyi N'ezi Oyi. Ochimili Jesus. Member na Robin Branch. Ezienu Sa Anayochukwu. Ezi nwa Kanebu. Eze Dibo One Norukwu. CEO Bidel Hotel Asut. Member Robin Branch. Odogwu Gaba N'iru. Sa Nnemeka Okafor. Ukwoma Bolo Kija. Anya Okija Jafuso na South Africa. CEO Bioni Cosmetics na South Africa. Robin Branch Odogwu Gaba N'iru Nnochie Anebu Ajalajala Aneto. Nkwa Amala. Honorable Chukwu Ebuka Nnadi. Ọnwa n'Obendodi n'Ọka na Akwa Ezeki Seje. a Dobbin branch, Udobu Gabaniru. If anyị gabanu zeriga, anyị je no kanibia na corporate friends club ndị ọma ganyị na-egwu maka fa anyị na abịa nu. Yes sir, kai nanu. Corporate na anyị ga dị nu. Idi no tu ganyị ji kelisi.
Idi no tu ganyị.
Corporate ndo ma bilinu, idi no tu ya bu ganyi nu, anu do no ganyi nu ganyi jeje nu, juu no gozi la nyo gozi nu. Corporate ndo ma bilio ne nu nu, corporate prosperous ndo ma na nyo so gude nu.
Idi no tu ganyi.
Ako ba gura nyo ni lo so gu.
Idi no tu
ya bu ganyi nu.
Idi no tu ganyi. Idi no tu ganyi.
Idi no tu ganyi ji kelisi anu. FTS Global Pty Limited. Ezienu David Ugochukwu Ezinwanaji Eze ndi Igbo na Durban Managing Director Ugomas Mega Concept Limited. Miles and More Entertainment Limited 007 Entertainment Pty Limited Member Durban Branch Honorable Nosike Okoye Ishie Nnanye Lugo Wonye Mawulo Baleshi Identity Ndo Mawulo Ezibogomu Na East London Honorable Chinonso Eze Utobegu Nansuka Onyama na South Africa Member East London Branch Ezenu Honorable Ifeanyi Chukwu Igbokwe TMT T-Money Milioma na Osobolo Asuwaju of Ibadan Member East London Branch Honorable Ugochukwu Nwoye Alusi Okute Soja na South Africa Umogo na Aba Onye Ababili Odogwu ni di mmanu Umogo na Abodogwu na nyini ya Obinna onye nwe nyoma bilinu Esi onye nwe nyoma ni di mma Obinna ni sobili Odogwu Ite iwe Igbo one maọbụ Ifeagego na East London CEO East London Global Nigeria Limited Honorable Ikenna John Paul Chima Ishie Nnanye Lugo na Nnewi Secretary na East London Dezienu Honorable Duke Chinedu Eze Ebubu Mokolobia One Nadaziani Ebubu Mokolobia One Nadaziani Member na Nigeria Branch Ndi Omaga Banu Nivu Anyi Pakata Nya Yolia Nivu Mkwa Amala Onwonu minje Ndi otu anyi ndonwu bulu ganyi nekene nu nanyi ne loteva nu nenu wenu Ndo maga banu nu Onwu bolu folu bonye nu Onyo bu na bonyo na nofu mbosi madu gana lili nu Kachuku na tapu lobi nu nandokwa Ndo otu anyi ngula ngufa kachijoke na bonu Anyi loteva nenu wenu Akanye na ku telephone no fane no wanka fane ku tala anye kanye na mu Are you running late late honorable Ikechukwu Wode I Boardman Boardman na Cape Town branch no remember God ana ngule ya late honorable Chukwu Jeku Jesu Molimbu Ato Mwaji Ekwe Ato Mwaji Ekwe Opo Tifade Na Nimu Robin Branch Ongu Mincha Dezienu Late Chimezie Abodike Chidodo Mwaka Mwana Robin Kwenye Mwaka Chuku Natakulubi Inambuba Late Honorable Chinobi Sheriff Obiano Ifadigo Nobo Ofuosisi Melofia no number shimba na dobin opo member ni ko opo na no guliana let's honorable Henry Chukwu no so kongwo agu na South Africa na Johannesburg branch wonyo mana de mana late Azuka Sebastian Omudinjo Oje wonyo kija chalogidi oyi na tumba na dobe wonyo mana de mana ni lutalo no nkwa kai nano Zerikanu ndi omaga banu niru nu wadunu ugoza nya no lia corporate amaka anyi no nu wani nenenu wanu idinu tuna yakanyi jikalisi ya udobu nkanyi idinu tubu nkanyi corporate amaka idinu tubu nkanyi idinu tubu nkanyi corporate friends club amake
nino tubu nkanyi
ebo nye no nani menye nenu wano anyige bindogo nogo nanyige dikeji maka neji oda wago no uwasi gaba niru no eka anyige abuwa jimi nino kano jimi lada tata
nino
idinu tubu nkanyi
una
idinu tubu nkanyi
idinu tubu nkanyi
corporate friends club amake nino